na kwan eburu nhwehwemu so enye saa awurade nwanwasoɔ sɛnea ɛɛdɛfa sɛ wode wɔ werɛ ɛbɛhyɛ ne mu mewɔ ahotosoɔ sɛ mo anya ɛberɛ nwanwasoɔ anadwo yi na mebue ɛpono no ɛwɔ hɔ ɛberɛ kakra a atwa mu no ɛna metee onuabaa gɛti na ɔreto saa ɛnwom dadaa no kɔ so ara so mu dɔnhwere baako bio kɛkɛ ɛde masafo ketewa no ho nkaeɛ ɛbae ɛberɛ a na ɛyɛ ansa na mefiri hɔ ɛberɛ foforɔ bi no sɛ mɛkɔ asɛmpatrɛ dwumadie no mu merehwɛ hwehwɛ onyankopɔn kane ɛwɔ anim ha duadadaa no a ɛbia mu no ho mekae sami davidson ɛna ɔkurukyiri ɛno ɛwɔ hɔ bɛyɛ mfirinhyia aduonu no mu a abɛsene kuroni wɔ ɛfa nohoa ɛfa nohoa no mesusu sɛ ɛwɔ ɛhe ɛna wɔbɛtena oni awieyɛ mu dwene ho na ɛha yi ara ɛna ɔbaa bi ɛwɔ abura no ho ɛna daniel ɛwɔ gyata buo no mu me ɛnɔma bebree asisi ɛfiri saa berɛ no ɛbɛyɛ ɛnonum awie yi menya putupuru telefon frɛ a ɛbaeɛ ɛbɛyɛ akwansini aduasa aduanan ɛwɔ ɔman no mu ha ɛfa ɔbaa a ɔda wusu na ɔyɛ adamfoɔ a ɔsomboɔ paa george carter maame na menim sɛ asɔfoɔ bebree ɛwɔ ha a wɔbɛso mu kɔsi sɛ mɛsane aba edith na ne ho ɛnyɛ koraa nso na ɛberɛ a na yɛwɔ hɔ no awurade nyankopɔn ɛba beaeɛ hɔ na onuabaa carter afiri owuo mu nti ɛyɛ yɛn ani sɔ ɛde ma saa na seesei ɛberɛ adu ama awurade adidie ɛrenkyɛ koraa mesusu sɛ ɛbɛyɛ ɛno dumienu ɛberɛ a wɔrekɔ ɛberɛ bɛn ɛna wahyehyɛ sɛ wode bɛma ɛberɛ biara a yɛn dodoɔ sɛn ɛna ɛsɛ sɛ mokɔ awurade adidie anadwo yi moma yɛnhu mo nsa ɛno ɛyɛ ɛno yɛ nwanwa ne nyinaa yɛ mepɛ sɛ meka asɛm bi anaasɛ mmienu ebia mede makyerɛkyerɛ berɛ ɛɛto ha bɛyɛ sima dunum yɛbɛfiri awurade adidie ase afei modɔ no anaa amen na menim sɛ monya ɛberɛ kɛseɛ moyɛ anaa ɛyɛ sɛ onuabarima thomas kid ɛni ha ɛne onuabaa kid wɔn nyinaa ɛfiri ohio ɛkwan no nyinaa mesusu sɛ wasɔre ɛno yɛ mewɔ anidasoɔ sɛ ɛwɔ tape so na menya monim wɔnnyae mu wɔyɛ ɛna kakra ɛwɔ ɔha mu nanso ɛno ɛne deɛ ɛma me ɛyɛ kokodurufoɔ ɛyɛ sɛ mehunu nnipa te saa dwene ho meyɛ akɔkora na ansa na wɔrewo me no na wɔreka asɛmpa no na afei menie a mayɛ akɔkora na wɔn sɛ wɔrentumi mpue na wɔmma wɔn ɛne ɛnwo so a wɔfa tape na wɔfiri ayaresabea kɔ ayaresabea efie ɛkɔ efie wɔka asɛmpa no saa yɛ paa amen m'ani agye ama wɔn ɛna wɔn a wɔrehwɛ ɛkwan ɛwɔ ɔsom yi mu afei mɔnkae yɛde bɛto gya seesei sɛ ɛyɛ awurade pa a sɛ asɔredan no ɛba awieyɛ pa na a wɔgye to mu sɛ ɛbɛyɛ ɔgyefue ɛda a ɛtɔ so edu adɛn yɛyɛ sɛ ɛyɛ awurade pɛ a yɛpɛ sɛ yɛnya ɛna ɛnwɔtwe anaasɛ ɛdu anaasɛ ebi anaa ɔtwe mmienu ɛwɔ saa adiisɛm nsɔano nson no so na yɛbɛsoma nkrataa akɔ yɛn nnipa a wɔrebɛsra yɛn afiri nkyɛn ha wɔfirifie ha na ama wɔn ahunu no mmerɛ pii a ɛdi kan sɛdeɛ sɛ wɔbɛyɛ adwene sɛ wɔbɛba a ɛyɛ yɛn ani bɛgye sɛ sɛ yɛnya mo ɛwɔ ha na ebi a awurade bɛma yɛn anim ɔbɛma yɛn animpa a wada no adi foforɔ ɛte sɛ deɛ ɔyɛɛ no ɛberɛ a ɛdi akyire no ɛberɛ a yɛwie asafo mmerɛ nson no pɛ sɛ wobɔ mpaeɛ ma wɔ bi a adɛn mɔnkae me ɛberɛ nyinaa ɛfiri sɛ meyɛ ɔbaako a mehia no paa afei m'ani awu me ho sɛ mefa saa sima dunum a ɛwɔ ha yi aka biribi kakra ansa na yɛbɛfiri aseɛ nanso momma yɛnsi yɛntra ase kakra awurade yesu ɔko no bɛba awieyɛ dabi na wɔrenyare bio sɛ yɛbɛbɔ mpaeɛ ama wɔn na adebɔneyɛfoɔ biara ɛnni hɔ a wɔbɛsakyera wɔn adwene nanso agya ɛberɛ a ɛnɛ yi ne deɛ te yi momma yɛnyɛ adwuma ɛberɛ a yɛwɔ ɛhan a yɛde bɛyɛ adwuma wɔ mu yi ɛfiri sɛ ɛdɔ ne reba a onipa biara rentumi nyɛ adwuma afei ɛberɛ kakra mu no awurade menya atenka bɔne se ma se manya ne de afi ebe ba wie ya manka nsem kakra bibio bua me agya me bom pa ye se metumi aka bibia ebedua akokoduro ewo wonkrofo akoma mu se ye betumi afri ha na dwie ya ya ye Awurade adidie no achi na ye hunu se Awurade adidie no mu no ahoden ewo mu Israel edi Awurade adidie ebra edi kan ewo Misraim na won nante mfrinhia aduanan ebra won empaboa antiti anase won ntade ansu na enipa opipim yenu emu no na obaako eniwa a oyɛ mmrɛ ewo wo mu ebra wo firi esrɛ no so Awurade ma yɛnkae sɛ anadwo ebra yɛrebɛn saa ɛdɔn kɛsie ewo Yesu din mu na yɛbɔ mpaeɛ amen Se mekasa afa enyinaso a matwere a anka mirifri ase saa awia yi a yebewo ha anopa nonum nanso mepese mekenkane asem bi efri edamo ase efri efisofo eti ensia no enyimu dumie no na ebre kakra bi sese ema akokoduru efri se enye yene honam ene moja ene anya na emom yene mpanyinie ene tumedie yene atumfo a wowo ewiase isunmu ene ahommonia a ewo soro honom ahommonia a wowo esoro honom na mepese mechifri enomu simadu anase edunum nyinaso enyinaso anase esuasem emom mepese mefre no akansie no akansie eyese woreso ahoden ahwe na yen baabi a yewo ono yeso ahoden hwe na anka yewo india fo no na woso oja no na wodi marima dodo ose ebejina ahoma anu sei na dodo ose ejina anu sei na ono ahoma etwe agro akansie ewo ahoden mu wobetwe ekuo no a wadi enkuguo no afa oja no mu na afei yenim sɛ ɛnoɔma pii ɛwɔ hɔ na yɛbɛtumi adi yei agyina so sima kakraa bi ɛyɛ akansie nanso mepɛ sɛ mekasa ɛma saa siman nom ntɛm so ɛfa akansie kɛseɛ paa a ɛwɔ hɔ no ɛho ɛno ɛyɛ asafo no ɛne satan ntɛm saa satan ahoɔden kɛseɛ no na yɛpɛ sɛ yɛkasa fa onyankopɔn ahoɔden kɛseɛ a ɛwɔ n'asafo mu
This great contest has been going on
for sa akansie kesie akosun finchia bebre efri asie ewo esoro na wutu satan efri ho eba asase so na afri obeye otamfo edima onyankopon enkrofo na efri sa bre no odina ho odin nyina eye adwuma ene ne nhihye se obebo modin atwe onyankopon enkrofo afa ojanum anase akọ nijanum
and we know that Who has the most power?
Na yenim die owotumi pa no onyankopon ena owo na onyankopon ebra oma ne nkofo ade papa pa obetumi ene satan adi akon na eye nasem
Now because the word is God and
Afi if we say asem no eye onyankopon na hwan ena owo ahoden ese ne onyankopon enti asem no eye onyankopon na asem no ebe ye yen ahoden
God in the church.
Onyankopon a owo asafo no mu ebeye na ho den e di atwe Satan akọ ono ani ja waso mu. Na otwe no ekoso. Afei Yesu kan se wo Marko eti dinsia wo medin mu wo betu ahommoni. Afei menim se eno eya asem dada enipa no anase asem dada bi e wo ho a na enye dada se nso Enipa enye ahomoni eni ewo eda yi mu nanso ade a esese yeye ene se madwene mu no eye se wonim wotamfo
and know your enemy and train
na hunu wotamfo na anya entetee e ma kansie nu a obenya no ebra wohia no no
because you're going to meet him
if he say wo kwa kuhia no na hunu no hunu die na ho odi ntie na afi nyantetie e masaa akansie no se wuhia no a ifi se eye bibi ba ko a eye nokre wo be hia no na enti nyantetie e ma akansie no
training for a contest is just like a
boxer uri nyantetie ama akansie no eti se kuturuko kuturuku boni ne tamfo a orikuhia no e wo akansie mu na wakun ɔkofoɔ papapaa no sɛdeɛ ɛteɛ no ɔnim na ɔsua nea ɔne no ɛsi akan no ɔsua deɛ ɔpɛ ɔnim baabi a ɔkoma sɛ ebi a ɔkɔ animu ɔtwere akyire ɔko nsa nifa anaasɛ nsa benkum ɔsua yeinom nyinaa na afei sɛ ɔyɛ ɔkofoɔ papa a ɔharefoɔ a ɔma no ɔhokafoɔ a ɔko te sɛ nea ɔne no ɛsi akan no ɛfiri sɛ ɔbɛhunu ne suro nyinaa sɛ ɔkɔ saa beaeɛ hɔ a na mesusu sɛ ɛno yɛ ade papapa ma akristofoɔ sɛ wɔyɛ ɛyɛ nokorɛ na afei sɛ wopɛ sɛ wofiri aseɛ ɛnya nteteɛ a fa yohane ɛtiniɛnsayimudunsia ɛfiri aseɛ sika nhyehyɛeɛ no fa ɛno ɛfiri aseɛ pɛɛ na ɛno ɛbɛma wo akɔ fam na afei nya nteteɛ ma ɔno akoturuku a ɛbɔ hwe fam no ɛfiri sɛ ɛsɛ sɛ wode wɔn yɛ adwuma obiara nim saa ɛsɛ sɛ wɔkyekyew ma wobɔ wo tamfoɔ na ɛberɛ biara onyankopɔn de n'asɛm yɛ adwuma ɛsɛ sɛ yɛkae sɛ onyankopɔn de n'asɛm yɛ adwuma sɛ obedi ne tamfoɔ so nkonim sɛ onyankopɔn bɛtumi adwene ho a anaasɛ obɛtumi ama ne nkurɔfoɔ biribi papa biara de adi ɔtamfoɔ no so nkonim a anka ɔbɛyɛ ɛnti sɛdeɛ ɛberɛ biara meka no sɛ onyankopɔn si gyinaeɛ a ɛno ne deɛ ɛyɛ paa a ɛwɔ hɔ ɛnsɛ sɛ ɔsakyera ne gyinaeɛ sie ahodoɔ ɛnti gyinaeɛ a ɛdi kan a onyankopɔn de maa ne nkurɔfoɔ wɔ ɛdi nturo no mu no sɛ ɔne ɔtamfoɔ no de bɛdi ako na ɛyɛ n'asɛm wɔde n'asɛm na ɛhyɛɛ wɔn den na afei ɔtamfoɔ no bɛsua ɔno deɛ nhyehyɛeɛ ne asɛm no na afei satan sua a ɛno nyinaa pɛpɛɛpɛ kosii sɛ ɛberɛ a ɔbaa hawa nkyɛn no na ɔwɔ ɔno nhyehyɛeɛ papapa a ɔbɛtumi de ayɛ adwuma wɔ ne so na ɛno ne sɛ ɔbɛdwendwene asɛm no ho afei wompɛ sɛ wo ne onyankopɔn asɛm bɛdwendwene da wodeɛ gye no di ara ɛmmɔ mmɔden sɛ wobɛkyerɛkyerɛ ɛmu ɛmmɔ mmɔden sɛ wobɛhunu mu seesei worentumi nhunu onyankopɔn mu nti nyankopɔn ne asɛm no na wayɛ ne sɛ gyedi na ɛno ne yɛn ahoɔden gye asɛm no to mu kɛkɛ na obiara nim sɛ aba a ɛwɔ asase papa mu no ɛbɛwo sɛdeɛ ne suteɛ na yɛfa asɛm no kɛkɛ na afei hawa ɛfiri aseɛ ɛgyinae adwenee ɛberɛ a ɔno ɔtii asɛm no mu kyerɛɛ no sɛ onyankopɔn kaa sɛ ɛnsɛ sɛ modi bie ɛfiri sɛ da a mobɛdi bie no saa da no mobɛwu na satan ne no antwetwe da ɔkaa sɛ nokorɛ ni ɛyɛ nokorɛ nanso ɔkaa sɛ wahunu wonhia ɛhann foforɔ biribi sononko kakra ɛfiri deɛ onyankopɔn kaeɛ no ho na sɛ woyɛ a wobɛyɛ obi ne tifoɔ kakra w'ani bɛbue nanso ɔkaa sɛ ɛyɛ onyankopɔn kaa sɛ yɛbɛwu ɔkaa sɛ o nokorɛ ni hwɛ wona waba hɔ no dodoɔ saa ara nokorɛ ni morenwu nanso onyankopɔn kaa sɛ mobɛyɛ na ɛno ɛwie biribiara na ɛno sɛe saa ɔko kɛseɛ twenamentwe ako no afei ɛna ɛtwe nnipa abusua no nyinaa ɛkɔ owuo mu ɛfiri sɛ hawa tiee adwendwene tiaa onyankopɔn asɛm afei ɛyɛ aniwuo sɛ ɔyɛeɛ nanso wayɛ awie nanso seesei yɛda so anya ahoɔden na saa nkutaho no wɔyɛɛ no wɔ kristo yesu mu yɛnim saa onyankopɔn maa yɛn ahobammɔ papapaa sɛ yɛde yɛn werɛ bɛhyɛ n'asɛm mu monim na dodoɔ na ɔka no ɛnnɛ sɛ biribiara nni hɔ sɛ bonsam wɔgye di sɛ ɛyɛ adwene bi kɛkɛ wɔgye saa di na nnipa bi wɔ hɔ a wɔgye saa di sɛ ɔhom kronkron no yɛ adwene papa na saa bonsam no yɛ adwene bɔne nanso sɛ mohyɛ ne nso a sɛ twerɛ kronkron no kasa fa ɔhom kronkron no ho a ɔkaa sɛ sɛ ɔno ɔhom kronkron no nya ba a na ɔno yɛ ɛdin si anaa mu wohu nti ɔno ɔyɛ onipa na bonsam yɛ onipa na ahommɔne yɛ nipa ane wɔyɛ ahommɔne na wɔn wɔba wɔ akwan bebree so nanso wɔsusu sɛ ɛyɛ tete kwan so adwene na ɔbarima bi regye akyinnyeɛ kyerɛ me wɔ ha na wɔtwe kakra abɛsene korɔ no ɔkaa sɛ wonim deɛ woyɛ woma saa nkurɔfoɔ no adwene sɛ wɔbɛdwene biribi ho sɛ woka saa deɛ no kyerɛ wɔn a ɛyɛ adwene a asesa keke mehia saa adekro no abi ewo India ebre ba akobi ebra saa emerema kronkron no eho ene baabi a na yewo digidi se atiefo no mu kese pa makasa akere won ewo atiefo ba akomu wobeye enipa opepem efa na mechire no enam honhun mu enhunu mu so na wohunu se hom konkon no efre enipa no na wofre no efri atiefo no mu na waka no ma foforo na onya won adwene rajafo no ene emerima kronkron no woka se orekinkan won adwene enti ebre kakra bi ebeye enum anase emsia atwa mpae bo santin no mu ena onipa ni frani bi ebai na nani afira kwa na nani ayefita se mataade soro na meka se afi obarima onifrani bi ewo ha obiara betumi ehunu se oyi onifrani na meka se se metumi aboa no a nka meye sa nanso ekwan ba akope a metumi aye enam akyede so se ebi a meka biribi a waye na eno ebesusu se onyankopon enim de waye a nkureni obehunu de orebeye nti meka se afi mehwe no meka se sese oyi obi a osom owia nani afira mfrinhia aduro no na ebra asikireni no eka saa no na eno eye no kure meka se oyi oberima warefo oni neyire eye kuma na owo ema merima mienu baakon ebeye enson baakon enkron na eno eye no kure pepepe mefre wondin de na etie afi wo atiefo no mu baabi ana enipa no wo no eho ena saa asorotwe no ebae mu eye adwene mu nimdie eye biribi a eni nhyehyɛe so sɛ worekenkan wɔn adwene mu nsusuiɛ afi medwene sɛ awurade sɛ wobɛboa no a mehia wo mmo a awurade saa nnipa yi ɛɛbɔ mmɔden sɛ wɔde yei ebesi adwene mu nkutahodie so na ɛnyɛ saa na wonim awurade nanso mema wɔn kyerɛsɛm no a yesu kaa sɛ waanyɛ biribiara kosi sɛ agya no ɛyi kyerɛ no na afei merehwɛ ɔbarima no bio no mehunu no wɔ anisoade hunu mu sɛ ɔwɔ aniwa papa kan sɛdeɛ mewɔ no medwene sɛ seesei ɛne ɛberɛ no mekaa sɛ ɔbarima yi ɛyɛ obi a ɔsom owia seesei na n'ani afira na mekaa sɛ afei ɔno nkramofoɔ asɔfoɔ no ɛwɔ hɔ na sikfoɔ gyanfoɔ ɛna nyamesom ahodoɔ pii asɔfoɔ no ɛwɔ hɔ buda afei saa ɔbarima yi ɛpɛ sɛ ɔhunu adeɛ afei wobɛka sɛ ɔno ɔsome abɔdeɛ no sɛ anka ɛbɛyɛ ɔba adeɛ no megye saa di nso nanso ɛha na yɛte anadwo yi meka sɛ na yɛyɛ ɛnɛ wɔgye m'ani ɛwɔ gyan asɔrefie baabi a nyamesom ahodoɔ edu nson no na wɔwɔ hɔ sɛ ɔne me ɛbɛdi nkɔmmɔ na wɔ mu biara ɛtia kristo obiara na meka sɛ afei na mo mu dodoɔ no ɛwɔ fam hɔ afei sɛ kristo ɛyɛ mfomsoɔ a ɛneɛ na saa onipa yi ɛpɛ sɛ ɔyɛ papa na nokure ni abɔdeɛ mu onyankopɔn a ɔyɛ ewiase no ɛbɛyɛ ɔbaako pɛ a wɔbɛtumi ama no ahunu adeɛ ɛno yɛ nteaseɛ na meka sɛ afei sɛ mo mu binom nkramofoɔ no a mowɔ ha no ɛne nyamesom a ɛdi kan no sɛ kramoni sɔfoɔ no ɛbɛba ha na wama no ahunu adeɛ a ɛneɛ mɛdi mohamed akyi anaasɛ buda sɔfoɔ no ɛbɛba ama no ahunu adeɛ a nanso momma onyankopɔn a ɔbɔɔ no no onyankopɔn no obi nyankopɔn a ɔwɔ baabi ɛfiri sɛ ɛsɛ sɛ ɔwɔ hɔ yɛrentumi ɛnya abɔdeɛ a ɔbɔ adeɛ ɛnka ho na ɛyɛ ɔbɔ adeɛ ɛna ɔbɛbɔ adehunu ɛwɔ saa aniwa yi mu n'ani afira mfirinhyia aduonu a ɔrehwɛ owia no ɔsusu sɛ ɔrekɔ soro sɛ ɔyɛ a onipa no a ɔnnim hwee no ɛyɛ saa meka sɛ ɛdeɛn ɛna mo buda asɔfoɔ no ɛbɛyɛ wobɛsesa ne nsusuiɛ kwan no wobɛka sɛ wayɛ mfomsoɔ wɔsom wɔn agyanom a wawuo no na meka sɛ afei wobɛdwene sɛ na wayɛ wobɛka sɛ wayɛ mfomsoɔ nanso ɛdeɛn ɛna mobɛyɛ wobɛsesa ne nsusuiɛ ɛkwan no na meka sɛ ɛdeɛn ɛna kramoni no bɛyɛ wɔbɛsesa ne nsusuiɛ kwan no sikifoɔ no gyanfoɔ ɛne deɛ keka ho ɛsesa ne nsusuiɛ kwan no meka sɛ yɛwɔ adekorɔ no a bi ɛwɔ United States Methodist for Nina, Epese, Waye, Emma Baptist for Nina, Ebeya Methodist for. Na Pentecostal for no Epese, Wabefa, Methodist for Nina, na Waye won Pentecostal for. Eye adwene nsakyerae. Nanso, enye eno ena, ene die yerekasa efa ho. Yerekasa fa Onyankopon ho. Ɔbɔadeɛ no. Na meka sɛ nukure ni ɔbɔadeɛ no bɛkasa. Na afei anka merenka saa sɛ saa anisoade hunu no ɛni hɔ a ɛwɔ kwan biara so. Afei meka sɛ afei sɛ ɔbaako no a moma no ɛnyɛ Onyankopɔn ɔmmra ɛmɛma no ɛnhunu adeɛ. Na meka sɛ afei me ne ɔsɔfoɔ biara ɛdi asie anaasɛ raja anaasɛ onipa kronkron anaasɛ deɛ ɔtee biara bra na bɛma no ɛhunu adeɛ na mɛdi onyansapɛ no akyi woanya obi a wasakyera na ɛno ɛyɛ komm nipa bebree paa mate pɛn wahu obiara anyɛ na meka sɛ moayɛ komm ɛfa deɛ ho meka sɛ deɛ ɛnti mo ayɛ ɛne sɛ ɛsiane sɛ morentumi anyɛ nti ɛna merentumi mmom ɔsoro nyankopɔn a onyane ne ba yesu kristo ɔno a yɛyɛ nakoa no wayi anisoadeɛ akyerɛ me sɛ ɔbarima no ɛrebɛhunu adeɛ mohu mekaa sɛ afei sɛ ɛno nyɛ saa ɛneɛ na mobɛtumi apamo me afiri india mmom sɛ te saa a mo mu biara ɛde mo nkwa abɛma yesu kristo mepɛ sɛ mebisa mo dodoɔ sɛn ɛna mowɔ ha a mode mo nkwa ɛbɛma kristo sɛ saa onifurani yi ɛhunu adeɛ a moahu mo asɔfoɔ obiara a ma soro ha adɛn nti na wɔmma sɛ wɔka kyerɛ mo sɛ wɔn som no ɛso na ɛyɛ kɛseɛ a sɛ adɛn nti ɛna obi ɛmma na ɔnka biribi obiara a ma mekaa sɛ ɛneyɛ mo nkurɔfoɔ a mo nkurɔfoɔ a mowɔ abɔntene hɔ no sɛ mohunu saa ɔbarima onifurani yi sɛ ogyina ha a na dɔkotani bi apue ɛhwehwɛ n'ani ɔwoso ne tiri ɛka sɛ ɔyɛ onifurani na ɛnti meka sɛ nokorɛ ni ɔyɛ onifurani nanso meka sɛ na sɛ onyankopɔn ɛma ne hunu adeɛ a mo mu dodoɔ sɛn ɛna mobɛsom yesu kristo na sɛdeɛ metumi hunu akyirikyiri no ɛnsa tuntum bebree medane me ho ɛkyerɛ ɔbarima no ɛna mekaa sɛ awurade yesu ma wɔnhunu sɛ wo ne onyankopɔn ɔbarima no ɛsɔ me mu ɛwɔ ne kɔn mu na bombe kuro sohwɛfoɔ ɛte hɔ ɔsɔ ne mu ɛwɔ ne kɔn ho ohunu yie sɛdeɛ obiara ɛbɛtumi ɛyɛ deɛn ɛyɛ tumi ankasa onyankopɔn ɛyɛ onyankopɔn ɛna satan ɛyɛ satan sɛ mo anyɛ bonsam ani a ɛberɛ a ɛdi kan a mefiri aseɛ no metu mmirika ɛne no ɛbɔ mpo ne mpu da biara ɛnka nkyerɛ me sɛ bonsam biara ɛni hɔ ɛfiri sɛ menim deɛ ɛyɛ ɛsɛ sɛ me ne no ɛdi ako da biara enti menim sɛ bonsam wɔ hɔ na ɛsɛ sɛ wɔtetew ɛberɛ a worehyia no ɛnyɛ nnipa a wɔatete wɔn wɔ adwene mu adesua mu ɛnyɛ nwoma sua mu ɛna wɔtete wɔn mmom wɔnam home kronkron no so atete wɔn onyankopɔn tumi wɔ n'asɛm mu sɛ ɔbɛma no adɛ adi hunu wotamfoɔ no oo atirimɔdenni bi a ɔyɛ sɛnea mepɛ sɛ megyina ha sesei na mesi ɛno so ɛsane kɔ m'akyi wɔ twerɛ kronkron mu na mekyerɛ mo onipa a ɔwɔ akyire hɔ a ɔne mu ahyia a animu ne animu sɛnea ɔne ɔtamfoɔ no aka nsie mu no wɔnam onyankopɔn asɛm so hyɛɛ wɔn ho den noa ɛnya suahunu wɔ mu na onim sɛ onyankopɔn aka kyerɛ ne sɛ osuo rebɛtɔ na aka nsie rekɔ so wɔ abɔdeɛ mu nyansapɛ ne onyankopɔn asɛm ntɛm abɔdeɛ mu nyansapɛ ka sɛ ɛrentumi nsi onyankopɔn ka sɛ ɛbɛyɛ hɔ amen saa ade korɔ no ara wɔ hɔ ɛnnɛ ɛbɛsi ahomane wɔ hɔ nanso yesu atutu wɔn firi hɔ na ɔmaa nasafo tumi sɛ wɔnyɛ saa montutu ahomɔne wɔ me din mu ɔtutuu ahomɔne nson afiri ɔbaa ahoɔfɛfoɔ bi mu dakoro bi na ɔkaa sɛ honhommɔne no afiri onipa mu a ɔkɔkyinkyini akwareɛ so na ɔsane ba akyire afei ɔde ahomɔne nson ɛka ne ho ba afei ɛno kɔ so kyerɛ sɛ wɔtutu ahomɔne no afiri onipa no mu a na biribi wɔ ne mu a afiri hɔ kɔ ho moni afri hokɔ afei ebra ho moni apui no ema onyankopon akwanya se onko mu enti na se ofri ho pui a ma ho kronkron no emra mu enyae no empan sa se wo sakira wadwene ewo wo boni ho na wo koso ara ene na wo rebe sai kra asinda emom sa biaye no baabi abonsam etnaaye ebrebi no na oji ibre no ma onyankopon ho kronkron enhye ho ma na afei wo benye onyankopon asem no tumi ewo mu adadi na watutu ahomone akansie erekoso enyumre han no erehyren onyankopon ho hom kronkron no ewo ha na afei ebeye sima miensa kosi se obebo aben no na ebeye anadwo dasuo mu afei ebra yere firi edan yi mu no akọ yen bia ye ahodo ene yen afie mu no na yakoshia abonten na yakoshia ewiase moma yenko se de yaye no ebra atwa mu no moma yenko ewo ni usori etumi nu mu moma yenko wo Yesu Kristo din mu aye kura franka aya maso na aye di gidie ewo na sem mu se ye di bekura nkrante anfonu no ye di echem no ani yankopon akodie nu nyina se ye rekoshia otamfo no efise ne ho e din na owo ahoodin da bia se otamfo no ba te se insu yiri a onyankopon honhom ebe ma gina pen bi so atia no se ye beba saa enoma ye wie ye a ye na onyankopon ahuntasem no ene ye awie a ye hwehwe ahoodin bebree ohwim ahoodin na yakoshia tumi bone pa a ebe hwim asafo no na afa no akọ animuonyam mu ese se ye nya moma ye nhyia aduesia miensa ye di akansie ete se yen ene onyankopon tiachefo no nko ano na te se Sadrak Misak ene Abednego tetefo no yen kutu ewiase ahomone no na ye nsane enye saa adie yi a yakasa afa ho yi emom moma ye mpre oko no enko animu mewo atinka anadwe sebra yeri tie saa aben ahodo no bibi ti se de David eyeye saa anadwo nhu hyehye no ebra oda saa enua bi ase no na otamfo no esore ye edon ben ene be ya ma David ebre ben nie e de ma no se oda ho na onnim se nia obetu anamon na onnim de onam so e de beko efi se onnim se odo so echene no nanso prekope ɔte mframa ɛnye gyeɛ a ɛfa ewura no mu na onim sɛ onyankopɔn ɛdi n'anim na ɔkɔ ɔko no mu menya akyenka te saa anadwo yi anadwo ɛtwaa mu no nkransɛm no akyi meda ɛdɔn tum bi mu paa mahunu pɛn ɛwɔ m'abrabɔ mu menya akyenka sɛ Isaia ɛwɔ asɔrefie no mu ɛberɛ a ɔhunu saa ɔbɔfoɔ no akyire yi no meyɛ onipa a mano ho nteɛ na mete nipa a wɔnano ho ntie mu nanso muntie meyɛ ɛsɛ sɛ mehyia no ɛwɔ ɛkwan bi so na biribi baako pɛ meretwɛn sɛ mɛte saa ɛnyeyeɛ a ɛnam nwura no mu no sɛ mehyia ɔtamfoɔ no baabiara a ɔwɔ onyankopɔn ɛmmoa yɛn na yɛnyɛ na afei mesusu sɛ aka sima baako na abɔ dumienu na adiesia mmienu ɛne deɛ atwa mu nyinaa moma no ntwam.
Let us stand to our feet now. Hallelujah. Each and every one of us. The context is on.
Moma yen sori enyina ye nan so sese ye mu biara. Akansie no ekoso. Mo mu biara. Paul kan se. Mema mi re free saa enoma atwa mu no. Ye mfum so nyina e wa afia etwa mu no. Me preko ofre kronkron ne ho. Me mfum so nyina ama ye no. Ma ye no finhia pii mu no. Fa che me. Onyankopon, fa kye me, asafo, momfa nkye me. Na osuma adwuma no a, madi hwammo ewo mu no. Me wa atinka onyankopon, fa kye me, e ma saa, asafo, momfa me mfomso enkye me. Na mepre akɔ ofre kronkron a, ewo Kristo Yesu mu no ho. deɛ ɔkyena ekura biara minim nanso minim deɛ ɔkura mfie apem ahankron adesia mmiɛnsa ɔma yɛma yɛn nsa so ɛnkyerɛ onyankopɔn seesei na yɛmmɔ mpaeɛ ɛwɔ yɛn ara kwan so ɛberɛ a yɛreyɛ yɛn pae mu ka na yɛbisa onyankopɔn sɛ ɔmmoa yɛn wɔ afe a ɛreba yi mu ɔsoro agya ɛberɛ a yɛgyina ha yi adwene dodoɔ a ɛrewuo ɛwɔ yɛn akoma mu yi ɛne mfomsoɔ a ɛwɔ afe a ɛtwa mu no ɛna ɛberɛ a yɛrebɛne aduasia mmienu ɛwuo ɛne aduasia mmiɛnsa awoɔ no oo onyankopɔn ma yɛntu anammɔn baako a ɛforo atwedeɛ no kɔsi sɛ yɛbɛtumi ahunu yesu ɛne ne nhyehyɛeɛ ma obiara a ɔwɔ ha awurade wɔ mpaebɔ mu ɛberɛ a afedadaa no ɛrewu na afe foforɔ no awoɔ no ɛreba mu yi ma nnipadadaa no ne ne bɔne ne anyɛ nnie ɛwu ɛwɔ yɛn akoma mu na awoɔ foforɔ no mmra mu ne mfie apem ahankron aduasia mmiɛnsa te sɛ mframa a ɛmu yɛ den a ɛrebɔ sɛdeɛ ɛbɛtumi ahyɛ yɛn nnipadua ma na ama yɛn ayɛ abɔdeɛ foforɔ wɔ kristo mu ma yɛnyɛ nkoa a yɛfata fa deɛ atwa mu kyɛ yɛn hyira yɛn daakye kyerɛ yɛn kwan wo awurade nyankopɔn fa wo nsa kɛseɛ no yehowa hyira saa asɔfoɔ yi a wɔwɔ ha yi hyira asɔrema no nyinaa ahɔhoɔ no nyinaa ka yɛn ho awurade yɛyɛ wo nkoa na yɛde yɛn ho nyinaa ma wo koraa ɛwɔ afe apem ahankron aduasia mmiɛnsa mu sɛdeɛ wo honhom tumi ɛbɛtumi adi hene ɛwɔ yɛn abrabɔ mu ne yɛn tebea mu boa yɛn onyankopɔn fa yɛn bɔne kyɛ yɛn na boa yɛn ɛbɔ mpaeɛ ma nnipa akɛseɛ so ma gyidie mu akofoɔ so bue afe yi mu awurade saa mana ahunta no saa ɔbotan no a ɛwɔ ɔbotan no ase no sɛdeɛ yɛbɛtumi ahunu onyankopɔn nhyehyɛeɛ no bu pyramid no ɛfiri yɛn abrabɔ so awurade fa amuasoɔboɔ no kristo yesu ɛbua yɛn mu biara so ma ne nhyira kɛseɛ a ɛfata no nhyira kronkron no ɛntena yɛn nyinaa so ma honhom kronkron gya no ɛmmra yɛn so ma owusɔreɛ tumi no ɛnna adi onyankopɔn sɛnea yɛda wo ase anadwo yi yɛyɛ wo dea yɛde yɛn ho ɛma wo koraa awurade ɛberɛ a merekɔ hɔ no na mennim baabi anaasɛ sɛnea anaasɛ deɛ mɛyɛ no mede me ho ɛɛto wo so ɔtumfuo onyankopɔn sɛ wobɛkyerɛ me kwan wakoa a ɛmfasoɔ nni me soɔ sɛdeɛ wode me bɛyɛ adwuma ama ɔtumfuo no nidie ne n'animuonyam yɛma yɛn agya gye yɛn mpaeɛ hyira yɛn mmɔdemmɔ so sa ayarefoɔ ya yadeɛ ne wɔn a wɔwɔ amanneɛ mu honhom mu ne honam mu na yɛyɛn wo nko a yɛn ne dɔteɛ no wo ne okukunwumfoɔ no nwono yɛn obiara wɔ wo ara wo kwan so sɛdeɛ yɛbɛtumi ne kristo yesu ayɛ pɛ sɛ ne nipadua akɔ a bi na yɛbisa no wɔ yesu din mu na ne nti ne asɛmpa no nti amen ne amen
My people, I would say unto thee that I am the one and only God, and beside me there is none other. I am the Lord of creation. I am the Word that became manifested unto thee. I am the Word that comes before thee even this night by the power of the Holy Ghost. Did I not say that I would come in like manner? Have I not fulfilled my word, every dot and every line? Oh, my people, I say unto thee, look up, for thy redemption draweth nigh, and it is even at the gates. I say unto thee that if thou shalt continue to humble thyself and not lean unto thine own understanding, but follow me, that thou shalt truly be found in favor in my sight. I say unto thee that thou hast seen my glory before thee, and thou shalt continue to see my glory if thou shalt remain in the truth. right nor to the left, but keep thine eyes single unto me, for I am a jealous God, and the days are coming to an end when all truth shall be revealed unto thee, and thou shalt stand alone, and yet thou shalt yet be together, and I say unto thee that none shall go away, none shall be left desolate, none shall be left without a guide, none shall be left without truth, none shall be left without comfort, none shall be left without their God, for I am thy God, and I am in thy midst. I see my people, I have heard their afflictions, I hear their cries unto me, and I shall deliver thee, even as I delivered my people of old out of Egypt. I shall deliver thee, even as I have come in the fullness of my presence, even as I have come in great power and in revelation. I shall be with thee, stand fast and move not, thus saith the Lord.
Thank you, Father God.
Medawasi, Eja Nyankopon. Yedawasi ede masa afefufuru yi afutua. Ede enida so, ede yen ripui. Na ede awiachichira. Yinim se ensem a yaka akere saa enipa na wonnim no. Se nkransem no eye nokre. Na awori bisa yense, yene no ensori enyina. Ebeye di yinim nyina Awurade. Se yebegina wo nchen ene wasem echi.
In the name of him
who is all that we pray like you are to heaven, you are to heaven, hallowed be thy name,
thy kingdom come,
thy will be done, and as it is in heaven, give us this day our daily bread,
and forgive us of our trespasses.
Na fa yɛn fum so kyɛ yɛn sɛdeɛ yɛde kyɛ wɔn a wɔfum yɛn na ɛmfa yɛn ɛnkɔ sɔhwɛ mu mmom gye yɛn firi bɔne mu ɛfiri sɛ wo na ahennie no ɛne tumi ɛne animuonyam no ɛyɛ wo dea daa amen Awurade nhyira mo na ɔnhwɛ mo so nanso wɔn a seesei ɛsɛ sɛ wɔkɔ wɔn fie seesei ɛyɛ simanum akyi ɛyɛ simanum ɛwɔ afe aduasia mmiɛnsa mu afei ma onyankopɔn nhyira mo na mo a mopɛ sɛ motena ase ma Awurade adidie no yɛma mo nyinaa akɔ aba sɛ mobɛtena yɛn ani bɛgye sɛ yɛbɛnya mo ɛnyɛ Awurade adidie a wato mu ɛwɔ hɔ ma gyidini biara a ɔwɔ kristo ɛmu ayɔnkofa yɛma mo akɔ aba sɛ mobɛtena na mo ne yɛn ayɛ Awurade adidie na deɛ nti yɛyɛ yei ne sɛ deɛ ɛdi kan ne sɛ yɛrefiri akwantuo bi ase na Israel ansana wofiri wɔn akwantuo no aseɛ no wɔkum adwamaa no ɛna wɔdii ɛfan nwononwono no ɛna wofiri wɔn akwantuo no ase na medwene sɛ sɛnea yei ɛbɛfata anadwo yi wɔakum adwamaa no wɔasiesie no afahyɛ no na anadwo dasuo mu aduru ɛno ne berɛ a wɔdii no munim ɛwɔ anadwo dasuo mu enti moma mo a mopɛ sɛ mo ne yɛn ɛtena na mosiesie mo ho ma akwantuo no ɛmmra a ɛda mo anim no ɛbɛyɛ yɛnani gye sɛ yɛbɛnya mo onyankopɔn nhyira mo na mo a ɛsɛ sɛ mokɔ seesei no ebia morekɔ mo fie na onyankopɔn ɛnka mo ho kosi sɛ mehyia mo bio amen mo a mo aka no ɛbɛtumi atena ase na afei yɛbɛfiri Awurade adidie no ase onuabaa no ɛbɛyɛ ne nyinaa yɛ owura Mama yantu bio ebra yaretwen yi monim edema wona woripue no ebetumi ayekum na afa ye eye bibi a ehuhia pa mekin kan bibi afritresem no mu ewa ha ebre kakra eno eye pa eye papa na afa mama yantu bio
let's just shake hands with somebody
mama yanchiacha obinsem se bibi ankoyie ewo wabrabu mu a saa nipa no ɛwɔ ha sɛ wafom no a kɔ wɔn nkyɛn sesei na montoto no yie. Sankubuni no ɛbɛba sankuo no so mepa ɔkyɛw. Mede yei nyinaa ahyɛ wo nsɛm, onuabarima Neville. Onyankopɔn nhyira wo, onuabarima.
He careth for you. He careth for you. Through sunshine or shadows, He careth for you.
Mama yantu bio. Safefe no moma yentu bio ebra wore yakom munkata mo ani. Ɔsoro agya, ɛyɛ yɛn anigye paa sɛ yɛhunu saa asɛ nokorɛ no ɛwɔ yɛn sum kabiridon no mu anaasɛ wɔ owia abomu. Ɔrennya yɛn anaasɛ ɔrempa yɛn da. Ɛyɛ yɛn anigye de ma saa sɛ yɛwɔ yɛn werɛ ɛnhyɛ biribiara mu gye sɛ Yesu mogya no ne ne tenenee. Yɛwɔ ahotosoɔ Awurade, ɛni wiase yi din agyee mu. Yɛwɔ ahotosoɔ, yɛmmɔ yɛn ho musuo ɛmfa yɛn ho ɛnto nhyehyɛeɛ dɛɛdɛ bi so, mmom yɛtwere Yesu din nko ara sɛnea yɛda wo ase agya. Afei aka kakraa bi na yɛredi honam mu nnoɔma no mu baako a wode gyaa yɛn no. Na emu baako yɛ asubɔ, ɛna ɔfoforɔ no yɛ Awurade adidi, ɛna deɛ ɛdi soɔ no yɛ n'ahohoro. Oo Nyankopɔn, yɛreba mu wɔ obuo mu a yɛnim sɛ saa adwamaa yi yɛ twam adwamaa no. Ɔno ɛsrɛ so akwantuo kɛseɛ no na ɛda mmɔfra no anim. Ɛsɛ sɛ wɔde mogya no ka pono no ano kane ansa na wɔbɛtumi adi twam adwamaa no.
God examine our hearts now.
Onyankopɔn, hwehwɛ yɛn akoma mu siesie. Emogya no wɔ hɔ, Awurade. Sɛ ɛnyɛ saa, yɛbɔ mpaeɛ sɛ wode bɛyɛ adwuma siesie a, wayi yɛn bɔne afiri hɔ na wakata so na wobɛyi wɔn afiri yɛn nkyɛn, Awurade. Ewiase yi bɔne sɛdeɛ yɛbɛtumi ayɛ kronkron na yɛafata sɛ yɛde yɛn ho ma. Ama yɛn agya seesei ɛberɛ a yɛrebɛgye ɔno nipadua no ne yɛn adwamaa no mogya a wahwie agu no, Onyankopɔn ba no, yɛn agye nkwa. Hwehwɛ yɛn akoma mu ɛberɛ a yɛrekenkan yi, agya, na afei yɛ yɛn ara wo deɛ, ɛfiri sɛ yɛbisa no wɔ adwamaa no din mu, Yesu Kristo. Amen.
In the book of Corinthians,
Wɔ Korintofoɔ nwoma no, eti dubaako no, mepɛsɛ mekenkan yimu kakra bi. Merefiri aseɛ ɛwɔ yimu aduonu mmiɛnsa, na merekenkan yei, ɛyɛ Paulo ɛna ɔrekasa kyerɛ Korintofoɔ asafo no. Na me deɛ menyame firi Awurade hɔ no ara, ɛna mede memaa mo. Sɛ Awurade Yesu, anadwo a wɔyii no maaeɛ no, ɔfaa paano. Na ɛberɛ a ɔda aseɛ no, ɔbubuu mu. Na ɔka sɛ, monye na monni yei ɛne me nipadua a wɔrebubu emu ama mo. Monye yei ɛmfa nyɛ me nkaeɛ. Saa ara nso na yei akyiri no, ɔfaa kuruwa no. Na berɛ a wɔadidie no, ɔfaa kuruwa no. Mmom, wɔadidie akyiri no, momfa nkyɛ me, momma menkenkan no bio. Saa ara nso na adidie no akyiri no, ɔfaa kuruwa no. Na berɛ a ɔda ase, ɔka sɛ, saa kuruwa yi ɛne apam foforɔ me ara me mogya mu. Munye yei ɛmfa nyɛ nkaeɛ. Da biara a mobɛnom yei no, ɛmfa nyɛ me nkaeɛ. Na da biara a mobɛdi paano yi, na mobɛnom kuruwa yi ano no, mopae Awurade wom no mu ɛka kosi sɛ ɔbɛba. Enti deɛ obɛdi paano yi, na ɔbɛnom Awurade kuruwa yi ano, sɛ ɛnsɛ no, ɔdi fɔ ɛwɔ nipadua ɛne Awurade mogya no ho. Enti ma onipa nsɔ ne ho nhwɛ na wadi paano na wanom kuruwa yi ano bi. Na deɛ odi na ɔnom sɛdeɛ ɛnsɛ no, odi na ɔnom ɛde atemmuo ba ɔno ara ne so, ɛfiri sɛ wammu Awurade nipadua no yie. Yei enti na bebree ɛyareyareɛ na wayɛ mmerɛ ɛwɔ mu mu bebree awu, ɛfiri sɛ ɛsɛ sɛ yɛhwehwɛ yɛn mu yie a anka wɔmmu yɛn atɛn. Mmom, sɛ wɔbu yɛ atɛn a Awurade twe yɛn aso na wɔamu yɛn ani wiase ɛfo. Enti me nuanom, sɛ mobɛhyia mu sɛ morebɛdidi a, montwɛn mo ho mo ho. Na sɛ ɛkɔm de onipa biara a, ma no anidi ɛwɔ fie na mo a mehyiam a menya atemmuo. Na deɛ aka no deɛ, me ba a, ma bɛtoto me yie. Sɛdeɛ medwene yei ho no, ɛberɛ a ɛho hia paa no, wɔatwerɛ nso sɛ ɛberɛ a ɛdi kan a saa Awurade adidie wɔde maaeɛ na n'ahohohorɔ a ɛsɛ sɛ yɛyi firi mu anadwo yi, ɛfiri sɛ yɛnni nsuo biara, nsuo no nyinaa atwa na yɛnni adwareɛ ɛnoɔma no anadwo yi, ɛfiri sɛ na ɛsɛ sɛ wɔka ɛnoɔma bom pa a wɔbɛtumi de ama yɛn anadwo yi som no. Nanso yɛbɛyɛ sɛdeɛ wɔyɛeɛ no, wɔkaa sɛ megyedi sɛ Luka ɛtwerɛ too hɔ sɛ wɔtoo nnwom ɛna ɔpueɛ. Nanso monim deɛ yei ɛgyina hɔ ma. Monim mfitiaseɛ no, ɛberɛ a wɔyɛɛ saa nhyehyɛeɛ yi ɛwɔ Israel no wɔ Misraim no, na wɔnam wɔn kwan so ɛrekɔ bɔhyɛ asase no so. Na ɛno ɛne deɛ yɛnya mu atenka anadwo yi, sɛ yɛnam ɛkwan no so ɛrekɔ bɔhyɛ asase no so, na akwantuo no ɛda yɛn anim. Na wɔwɔ nsɛnkyerɛnneɛ a berɛ a owuo bɔfoɔ no baeɛ no, sɛ ɛsɛ sɛ mogya bi ɛwɔ ɛpono no ano, anaasɛ abarimaa panin no anaasɛ abɔfra panin no ɛwui ɛwɔ efie no mu. Adwene no ɛyɛ ɛna nkyerɛaseɛ ankasa no ɛdi kan sɛ wɔde mogya no ɛbɛyɛ ho. Mohyɛ no nso sɛnea Paul ɛde too ɛha. Sɛ obi ɛdi sɛdeɛ ɛnsa a ɔdi na ɔnom ɛde atemmuo ɛba ɔno ara ne so, ɛfiri sɛ wammu Awurade nipadua no yie a ɛkyerɛ adekorɔ no ara sɛ owuo, honhom mu owuo, wɔ onipa no a obenya Awurade adidie no mu kyɛfa sɛdeɛ ɛnsɛ no. Ɛno ɛbɛyɛ worenom ɛnsa na worekɔ so na watena ase te sɛ ewiase na waba Awurade ɛpono no ho. Ɛnsɛ sɛ yɛyɛ saa. Afei momma yɛnte yɛn akoma ho na yɛnte yɛn nsa ho ɛmfiri na yɛn adwene ho ɛmfiri bɔne adwene mu, sɛdeɛ yɛbɛtumi aba Awurade pono no ho obuo ɛne kronkron mu. Sɛdeɛ yɛnim sɛ yɛde yɛn ho ɛbɔ yɛn afɔrebɔdeɛ ho Kristo Yesu, ɔno a ɔyɛ yɛn nkwagyeɛ baako pɛ. Na afei anadwo yi, ɛkwan a yɛyɛ yei no, ɛyɛ mpanimfoɔ no mu baako ɛbɛgyina ɛha, onuabarima Sibel. Na mesusu sɛ onuabarima Sibel, anadwo yi, sɛ wobɛfrɛ afiri apa no so kanea, sɛdeɛ saa nnipa yi bɛtumi afiri apa no so aba na wɔbɛyɛ wɔn santene a ɛdi kan ɛwɔ ha, sɛ wobɛyɛ a. Afei onuabarima Sibel ɛbɛkyerɛ mo kwan. Ɛyɛ berɛ kakra bi sɛ yɛde nhyira no ɛgu Awurade adidie no so pɛ a.
made by Christians.
Sa kosha panu yi Christofo ene yeye, eye panu a emorika enimu. Na se mo be hye ne nso a, se mo de hye mo anu mu a, eye dindin, eye nyono nyono.
It's wrinkled and broken, mingled.
Atwintwam ena abubu adi afra eno ekyere se abubu Awurade Yesu ni padua adi afra.
When I even think of it, my heart seems to
se medwene ho mpo a makoma eye se erigai bo se medwene se wo kan no efraaye na wo pria no wo bobo no onyankopon ba odi bem munim die nti oyee sa.
Because I was guilty and he become me.
If we say na me di fo na obeye me odiboni eni se me nam na forobo so me yete se ono onyankopon ba aforobo be eni.
Let us bow our heads.
Moma yensi intrase.
Most holy God.
Osusu nyankopon kronkron. Ebra mikura ewo sa apampan kuma yisu anajui. Sa panu ya ejina ho ema yene ruade enipadua wabubumu wafuntum a wopra no babia sa odifo no etiem wopra no ema yemrato yamumuye enti no dwere no na yana somdwe ho asotwe edane so na ne mantampie ena wode asayen yade senia ye kaisa ruade ebra mede me ho atikire sa aforobode no anadwi na sa atiefo no nso eti saara ruade ama aforobode no.
May we remember our Lord.
Moma yen kai yen ruade ni wuo ani ni mpiri ani de ofa mu ema yen nyina ebra ye di sa pan no yi ebehye yen anumu onyankopon ye ye nipa ye mfata emma bribi kronkron sa. Enti ma wo kronkron ye Awurade wani mpa ene wo mogya ente ye nakoma ho na bra ye regie no ma enye ye mbotaye ewo ye na dwene mu da se ye besom no adekye ene adesanye ye nkwa na nyina.
Now sanctify this bread for its intended use, we ask in Jesus' name, amen.
Afei tepanu yi ho ema botaye a ye de ereye yebisa ewo Yesu din mu. Amen.
I hold this in my hands.
Na mikura ye ewo mi nsem se aduasa ebeye mfinhia aduasa miensa esom ni a masom mawurade na mani ewo me ho. Nanso mi susu se edien e na meye se anka mi woni moja ankasa koko mienu ewo mi nsem anadwo yi a edien e na mede beye. Nanso munim manyano wo mensem anadwi ewo nani so kese eye de ani moja atono na safo enti semikura ye mu a ani bobe yi mu ensuo nu a medwene eno ho. Oka se menum bobe yi bi ebibio kosi se menemo ebenom no foforo ewo meja hinie mu afi mo nhye ne nso se boni okon no eba wie ya ade a edi kan a ye ye ni se ye ko afa foforo no a eye eye se ye di awurade adidi no awurade anwumre aduane no.
Let us bow our heads now while we bless this wine.
Na moma yen si ye ntrase se ebra ye rishira saa ensan yi so ye nsoro agya se medwene ho ebra mikura saa ensan yi a ewo ha yi a ejina ho ema Yesu moja no a senia enam saa moja eritren no so mebone afri ho wodi agu awrefre epunu mu na worin kai bio na wodi saa emoja yi se abarma bi a dabi na meda wusu ewa yare sabia na wogye me nkwa o nyankopon senia meda wase awrade
and then give me the charge.
Na afei wo de hyɛ me nsa a ɛnam hom kronkron no so sɛ menni enipa no kan ɛnkɔ Calvary na menkyerɛ wɔn kwan ɛnkɔ fie meda wase agya na afei te nsa yi ho ɛma ne botae a yɛde ɛreyɛ adwuma na ma onipa biara a onya saa akronkron no yi mu kyɛfa no anadwo yi wonya honhom mu ene honam mu ahoden emfa ma akwantu a eda yanimo no efise yebisa no wo Yesu din mu. Amen.
Se obegina ha na wahwe emusua no se wo ba mu na sa kwan no aso ena ebeye ena imu baako abusua abusua dibre dibre ekuo ekuo baako baako ebra yebehia no no ebre ben ena ebeye ebra enipa nkwa nyina aba asase so no a wo gi no die na wo di won were ehie ni mu kobehia ho sada no ere nye nwanwa esese yeyi na ahohoro no efiri mu anadwi esane ensio no nti eni enoma e dɔso sese ya na obesiesie won ere nkyere kura ye wa ahotoso warikosu yi na wareye adwuma e wa asori fie foforo no mu sɛne a ɛtie biara misusu sɛ yei ɛyɛ deɛ fata paa sɛ yɛyɛ awurade adidie ɛwɔ afe no da a ɛdi kan ɛte sei ɛda no ɛberɛ sei afei mu a momfiri kuro mu ha no monyɛ ahwɛyie paa ɔkyena ɛberɛ a morekɔ fie onyankopɔn ɛnka mo ho na mo a moyɛ efiefoɔ ɛwɔ ha no a mobɛne no onyankopɔn ɛnka mo ho na ɔmmoa mo na afei sɛ ɛyɛ awurade pa a na ɛsɛ sɛ mefiri ha ɛma saa nhyiamu a ɛdi so yi a ɛreba so ɛwɔ Arizona no na afei sɛ ɛyɛ onyankopɔn pɛ a mɛsane m'akyi bio ama nsɔano nson no ɛne sɛdeɛ mahyɛ ho bɔ no nokure ni mehia mo mpaeɛ mehia mo paa enti moma mo were mfiri sɛ mobɛbɔ mpaeɛ ama me na ma biribia nkɔ yie ɛma mo na nokure ni m'ani sɔ mo mommɔden mmɔ ne sɛnea motie deɛ maka no ɛwɔ asɛmpa no mu no megye di sɛ yɛreyɛ nsakyeraeɛ seesei na meyɛ meda mo ase ɛde ma mo ayɛ meyɛ na mo mu bebree ɛka ka akwansini pii ne akwansini pii sɛ morebɛtie onipa sima ɛte sɛ me a merebɔ mmɔden sɛ mede onyankopɔn asɛm no bɛba menim sɛ na ɛyɛ biribi a ɛsene saa ɛna moba bɛtie me sɛ mesi nkyɛn a ɛfiri sɛ menni biribia a mɛtumi ɛde ama nsua a nwoma suban biara nni hɔ biribiara ɛnni me ho afei sɛ mehunu nnipa a wɔka kaa ɛtwa akwansini ɔha ne ɔha bebree na wɔgyina ha na wɔretwɛn wɔ ha anɔpa nommienu a na ɛnyɛ mma hwee a mewɔ ɛyɛ kristo ɛyɛ m'anigye paa sɛ modɔ no na medɔ no nso na yɛdɔ no bom na ɛsiane sɛ yɛdɔ no nti ɛnsɛ sɛ yɛmu tete da yɛmu ɛbɛtumi ate kakra wɔ ha ɛberɛ a yɛrekɔ soɔ no nanso yɛbɛtena abom bio ɛyɛ me botaeɛ sɛ mɛbɔ mmɔden adi nnipa no anim akɔ saa beaeɛ hɔ na afei afe foforɔ no afiri aseɛ no mepɛ sɛ meka sɛ ɛnyɛ anigyeɛ afe foforɔ ɛma mo mepɛ sɛ meka yei kyerɛ mo onyankopɔn nhyira mo na sɛ ɔyɛ saa a deɛ muhia nyinaa ne no de ma afe a ɛreba no na mewɔ ahotosoɔ sɛ ɔbɛyɛ na me ɛnam n'adom so yɛrebɛbɔ mmɔden ayɛ no afe a ɛdi soɔ no ɔde me ho bɛkyɛ me ne mo ɛnam n'adom so mewɔ anidasoɔ sɛ meyɛ ɔhwɛfoɔ papa afe a ɛdi soɔ no sene deɛ mayɛ saa afe yi mewɔ anidasoɔ sɛ meyɛ akoa papa ma kristo mɛbɔ mmɔden yie sɛ mɛtena abɛne adi nokorɛ yie sɛ mede nkransɛm no ɛbɛba sɛdeɛ ɔde ma me no mede ɛno bɛma mo deɛ ɛyɛ paa a mɛtumi mensi biribiara so a ɔpɛ sɛ mede ma mo mɛyɛ deɛ menim nyinaa na menim sɛ wowɔ atenka korɔ no a mowɔ atenka te saa yɛn nyinaa ɛpɛ sɛ yɛyɛ adwuma bom seesei ɛfiri sɛ anwummerɛ hann no ɛredum nokorɛ ni na owia no ɛrekɔtɔ asase ɛreyɛ nwunu yenim saa mrekasa huhu mu no asafo no eye nwunu na ohyobɔ no aba wieye yenim de edi so a eba nanso ye de yenwre ebehye onyankopon mu e de amasa de tie biara na afi se de yen eto de bia pepese mokai se asorofi ha no ewo ahwefo akesie mu baako ewo wiase onuabrema oman neville na misunni nipa nipa papa na se mini hwa onuabrema neville ena ohwe bibia so te se de me wo ha wona ohwe asafo no agapade so asomfo ene de akeka ho esese wotena won dibia ahoduo mu se de wo ye no na ye ene yenti ye ene baabia ye wo ye ye odiye odiye adua ewo hape Billy Paul enkame ho ewo ho ekọ ema nhye mu no nko a obesane aba akiri ha adwuma no ene ni nyina aye adwuma ewo hape adekro no a meritwe abontene ho eno nkyerese mirijam ho mereko mote ase eye ni so ade hunu keke minim de akire mewo awrehye mu na megidi se ebeye ade papa ama asafo ni nyina na minim se ebeye papa ama ye nyina se yedi awrade kanie akia de yenim nyina ene no enyemre e mame mekai preko ansana esese me free asafo no mu ewo ha andadafo no ebi kai saa se ne na mintumi enye no me donipa ebra na me ye abarima akuma no na wonno me na obiara enwene me ho ebra na me ye abofra na me ebra me hunu se obi do me no me dwene se me pese me wuma won na afi isane se obi edo wo nti obi gine wo ho na mereforo soro ebrebi na medare wa ano epatre wo edia dada bi ho na ekọ no ewo esoro na mede mepoma ebuomu na medane me ho misane ebeye anamon edunum na meto me nsa so oba bi etiam na obo ne ho echi etisa na mepesa ewura no asem ebrebiara se na origine me ho na oyo obi a odwene me ho na ebrebiara medwene se obiara a odwene me ho no me do won na eha ebribia abesene kro na mi wokrom na meredwene enna bi ho a na etie a ene di onyankopon aya mami na nukure ni mani so na medamo ase e de ma modo ene mo ayonkofa na mebo moden se mini mukan e wo mfumso mu da ebeye ekwan papa so ebribiara menim de papa pa mu no na montwere nto ho menka bribi emfa me ho da eye Yesu Kristo ebribiara mo ho mo ebo modin se mebene nasem mu se ne amenim se ne ametna adi mokan na makyere mokan akosa abiaye na mede mohye onuabarema Neville ensem sesei edi kan ewo onyankopon sem na afi ewo onuabarema Neville enhwesuo ensem se ohwefo a owo asafo no mu se onhwe ajapade no so kosi se metumi anya saa enhyiamu yi na masane aba munchen bio mewo areshimu se sabre no metumi adi ye kese bi aba afri onyankopon chen eno ebe ma akoma biara ani agye na ahye onyankopon asafo no ani mu onyam ye taako awrade adidie mempese meka bio monim se nea menya tenka na misusu se enwuma esese yeto no yeto ni sisie ya megidie ehwew wo kavri egama na ebra yegina ho na ayereto ejom no Mama yen chia chia yen hu yen hu. Na yen kase o nyankopon in shirao. My faith looks up to thee. In shirao. Minu ya berima. O nyankopon in shirao. O niya ba. O nyankopon in shirao. O niya ba. O nyankopon in shirao. O niya berima. Afi mama ya maye nsa so enkyere no
Now hear me one.
Kosise yebeshia oma yentu kosise yebeshia bio obiara sisi ebeka ho Mama yensi yentrasi sisi. Onyabere ma nevo, aden, uri nya yenkwan ewo mpaebo mu, onyankopon inshirawo.